sanite mukama byokola byatenda jendi byona byabuzira kyovola bankuyita muzira kyali kisa kyekinyambye nange mu bulamu bwange gye nvuddeyo omutima gwange nago ngukuwadde mukama beeranga nange You my hero Savior You my hero Savior Okuva mu buto waliwo kulwange wanunga myanga wasomesanga undabiride nga mwana ngwendiga Yesu beranga nange Saigo Yesu we gwanazanga otema ekubo mobulamu bwange Yesu sikudukenga gwe muzira wange Yesu gwe muzira wange Yesu